pamoja record.
Non sono professionali, I'm so pompe cari.
Look on the beat.
E what's up, signori cano, Zaila?
Prima classic, baby.
Kubezi kweli ni kazi. Mi amini kubezi kweli ni kazi. So boa kubezi kweli ni kazi. Mi amini kubezi kweli ni kazi. Watoto temeke kubezi kweli ni kazi. Kumona nyamala kubezi kweli ni kazi. Buguruni kubezi kweli ni kazi. Chanika chaksi kubezi kweli ni kazi. Kubezi kweli ni kazi. Kubezi kweli ni kazi. Nime amini kubeti kweli ni kazi. Wengine wana beti, wanachana mikeka. Wengine wana beti, wanashinda kibosi. Wengine wana beti, wanachana mikeka. Wengine wana beti, wanashinda kibosi. Wanangu wana beti, wauna wana beti. Masera wana beti, wauku wana beti. Wanangu wana beti, wauna wana beti. Masera wana beti, wauku wana beti. Baria umepata, basi nongie miwili. Piga dambo sijala nongea sina tasiri. Baria umepata, basi nongie miwili. Piga dambo sijala nongea sina tasiri. Kubeti kweli kazi mbaka mababu wameshtuka. Wameshtuka, wameshtuka. Kubeti nayo ni kazi mbaka masela wameshtuka.
Wameshtuka,
wameshtuka. Sasa sijulikani ni menu na unacheka. Ijalishi ni konzombela dua kweli tafika. Nitawakilisha kubeti kuiwakilisha. Na sasa kimbia kwanza mekuja kwa visa. Wana kasirika muni shangwezi kisikikada. Baka tunguri wengine mbado na shika. Vibu na ndisi nimeshinda sije shinda. Minenuka na brandi kubo sifimbi kama leo mkeka.
Leo mkeka, umetiki, umetiki.
Lila fix, lila fix,
mambo safi,
mambo safi.
Leo mkeka,
umetiki, umetiki.
Lila fix,
lila fix,
mambo safi,
mambo safi. Umesela timu dogo dogo na zoso boa zina point. Mkeka wajero chajabu nimeshinda laki.
Nimeshinda laki,
nimeshinda laki, nimeshinda leo.
Bago beti leo,
nimeshinda leo. Nye mkeka leo mama, nimeshinda leo.
Bago beti leo,
nimeshinda leo. Nye mkeka weje mani na viva kibos. Natamba kibos,
natamba kibos,
natamba kibos,
natamba kibos.
Inacheza team kubwa, kefata Real, kefata Manio, kefata FC Porto, kefata Barca, kefata Inter Milan, kefata Wolfsburg, kefata Aston Villa, kefata Bayern, kefata Napoli, kefata Dortmund.
Chopa,
wewe mani unampa nani leo? Kubeti nampa Bayern, wewe mpe Chelsea, nampa Crystal Palace, wewe mpe Sunderland, nampa Liverpool, wewe mpe Everton, nampa FC Porto, nampa Tottenham, wewe mpe PSG, Manchester City, nampa Juventus. A Juventus, wewe mani nimeshinda leo,
wewe beti leo,
nimeshinda leo, nimekeka wewe mani na vimba kibosi,
na vimba kibosi,
na vimba kibosi, na vimba toto wagine na cheza kibosi, na vimba toto tandare na vimba kibosi, wana nguvu kama sese na cheza kibosi, tumeshinda leo, kwenye mkeka leo, tumeshinda Morogoro, tumeshinda leo, wewe beti leo, tumeshinda leo, tumeshinda leo, sisi tumeshinda leo, wewe beti leo, tumeshinda leo, wana Lindi leo. Wakibeti leo, wala Ufiji leo, wana Kirwa leo, wema Sela leo, wema Mtwara leo, wema Jamani leo, nacheza kibos, wakimba kibos, naluka kibos, nacheza kibos, waluka kibos. Edwe meso mwangamia jashusha shingo, mwanda kubisha masela, Konki Master, au ilichafu, Konki, Konki, Konki Master.
Kilo, I want you to show me what you're about, black people.